wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee Hirshabeelle Cabdiraxmaan Daahir Guura Karoor ayaa xilka ka qaaday duqi magaalada Baladweyne Abdullahi Salaada. Duqi magaalada Baladweyne ayaa loo magacaabay Nadar Tabax Maalin oo xilkan laga qaaday 3 bilood ka hor. Wasiirka arrimaha gudaha Hirshabeelle Cabdiraxmaan Daahir Guura Karoor ayaa sheegay magacaabistan looga gol leeyahay sidii loo dardargelin lahaa hawlaha dowladda hoose ee magaalada Baladweyne. Sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha Hirshabeelle Cabdiraxmaan Daahir Guura Karoor ayaa faray hay'adaha ammaanka iyo shacabka inay la shaqeeyaan duqa cusub ee magaalada Baladweyne si ay uga soo dhalaasho hawlaha horyaalla ama loo igmaday. Wasaaradda arrimaha gudaha Hirshabeelle ayaa dhowr jeer isbeddel ku samaysay dowladda hoose ee magaalada Baladweyne.